Pokare kare ana nai waia rotorua whiti atu koe hine marino ana e. Te ahau I te aroa e. My words and tokens, so come my heart, my love forever remains your own. Turn again, my heart is yearning, I miss you so. Ehine, hoki mai ra, kamate ahau.
I te aroa, I te aroa.